Oh na 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 na. A chinga. Oh na 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 na
na na
na na
na na na na na na na na na na na na.
Ana mwendo wa malingo, ndo vile anakosha sha. Anadai yuko single tile kitu ataidondosha sha. Anani stress huyu binti malingo, na waza ile kitu itamtosha sha. Ya kenyanye kutane na tindo, yani usiku tutakesha sha. Yani yuko ngacho tukimpima, naonekana fundi fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe, ati nikifika chumbani ni mombe. Katoto mnato evina za kelipsi, kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe, atwende mutora ukamone mama konde. Yeah, 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 yeah. Anime motea. Katoto kana katika, kana kata kata, anime motea. Ati nime motea. Oh, 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 oh. Anime motea. Anavo smile, smile, dona nifanya mina feel happy toto. Ukonda ni kipoko, yeah, yeah. Kifo ni katunza tunda poli uyo, akitembea kamudoli uyo. Shida wala sio kula pia, mwezio vina changanya vikuku. Eh, kanipenda mpoli poli uyo, hata nikashike kigololi uko. Yani kiza kikiingia, eti baby nishike kwa huku. She's my number one. She's my only one. Atini memzoya, mzoya ye ananimaliza. Yani kwa macho tukimpima, naonekana fundi, fundi eh. So wale wanaoji boosti na pombe, atini kifika chumbani ni mombe. Katoto mnato evina za kelipsi, kama spice wa Burundi, Burundi. Akamechanua kalembo shombe shombe, atwende mutora ukamone mama konde. Nimemotea, animemotea. Katoto kana katika, kana kata kata, nimemotea. Ati nimemotea. Oh, 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 oh. Animemotea. Mtoto anakatika, anakata kata.
Yeah, yeah, yeah.